olina sente nyingi na yendo mkazi womulabirire kubango wa sente ngagwe jirunjo bengo mchalo mwambaza na yembo atayambala ngoye nunje ziraganti ba wa sente yebo aswala jukira nawe yebo aswala nawe oswala kama ntirwachi kubango munyiriro ogw'omuntu omu ogw'omu tegulina mugaso singa gw'owooma omukyala atawoomye manya nti oswala n'ekitiibwa kibula. Kada nenga kalunji kama ntirwachi kubango omunyiriro gw'omuntu omu ogw'omu tegulina mugaso singa gw'owooma omukyala atawoomye manya nti oswala n'ekitiibwa kibula. Sente nyingi babuza ku munno bwe mwazikola banga yalina empisa nnungi essaawa eri bwe wayabuwalira ensimbi ey'omunyulebula bambi yabaawo teyadduka kubanga yakimanya nti yo sente oluusi ebaawo ate oluusi ebaawo bwe baawo gy'okkolera kituufu teyabangayo kyokka emmere gya kujeeka lwatali waka wakulemerera kikinno omujerega manya nti ye munno kirungi ayambale ebyambalo byonna eby'omulembe. Chama kino sebo abakyala abasaaliza abasajja banje ekibalungi yangoye stiffu ne tight n'ezengatto ez'obukondo ez'omulembe n'ebyo ebisaabibwa mu maaso muwasabe oliraba alungi ebitagambika wonna ng'oyitiddwa ku mbaga yonna yonna genda ne munno bamuyambadde mu masamasa ekitiibwa kibamuye abalaba ne bakimanya tibambi mukyalawo ofaayo nnyo okumulabirira. Mbaga yonna yonna genda ne munno bamuyambadde mutemagana ekitiibwa kibamuye abalaba ne bakimanya tibambi mukyalawo ofaayo nnyo okumulabirira.